hay'adaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa sare loo qaaday tayntooda si bulshada looga faa'iideeyo mashaariicda laga wado deegaanada Jubaland waxana hawshaasi wado wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Jubaland wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa wuxuu ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo tayeynta hay'adaha dowladda si bulshada Jubaland ay u helaan adeegyo tayo leh
arinta kale ee horumarka ku saabsan oo in la xuso mudan ee horumarka laga gaaray ee arrimaha horumarka waxa ka mid ah dhisidda hay'adaha dowladda oo muhiim u ah geeddi-socodka dowladda iska Soomaaliya ee gaar ahaan Jubaland ee madaxweynaha siyaasad cad uu ka qaatay ee tusaale hadaan soo qaato ee markii ee la shaqaaleysiinay agaasimiyasha guud ee wasaaradaha dowladda Jubaland waxaan xasuusnaa nidaamkii process-ki lagu qaatay ee in loo yeeray company caalami ah oo international ah oo loo gudbiyey application-ka website-ka lagu gudbiyey oo halkaas cid walba danaynaysay ama isku aragtay inay khibrad u leedahay ay ku apply gareysay. Waxaan xasuustaa aniga kamid ahaa dadkii agaasimiyasha guud ee markaa la qaatay 2017 apply gareysay ama codsatay waxaa shortlist lagu sameeyay 220. 220-kii waxaa laga soo xulay iyadoo lagu base gareynayo aqoonta iyo khibradda oo cidna Jubaland ay markaa qayb ka ahayn oo anaga gurjoogto oo aan ka ahayn oo international companies ka ay qaadayaan iyo maxalla shirkadaha caalamiga 21 agaasima oo lagu qaatay khibrad iyo tayo taasa marka maan horseed u ahayd hay'adaha dowladda Jubaland inay maan heerkan soo gaaraan ay noqoto state-yada Soomaaliya ugu tayo fiican marka laga hadlayo institutional development waa arrin lagu faani kara runtii waxyaalaha kale muhiimka waxa weeye systemka maaliyadeed ee heer sare laga gaaray oo ku hormarinay arrimaha mideynta cashuuraha iyo isla xisaabtanka oo trust badan keentay international donors kina la shaqeynayay hay'adaha caalamka in maanta account-ka dowladda lagu aaminay lacagihii mashaariicda oo la soo marinayo taasoo tusaysa in cid walba maxaa la dhahay Jubaland garab siinayso in nidaamka maaliyadeed ay aamintay dadweynaha Soomaaliyeed ee Jubaland lagu gaarsiin karo xoolahooda aynan la musuqmaasuqin maanta aan kula hadlayo nidaamkaas waxa loo daadajiyay heer degmo ilaa heer gobol degmooyinka Jubaland ilaa gedo ilaa iyo lowa Juba inta ay dowladda Jubaland ka taliso waxaa laga soo aruuriyaa canshuuradaas oo maxaa lahayd single treasury account loo anaga ka wasaaradda qorsheynta ahaan waxaan diiwaangelin jirnay hay'adaha caalamiga oo markii hore gacan lagu diiwaangelin jiray oo laga yaabaa lacag in gacan lagu keeno system online oo ku xiran aan keenay BFM-ka oo dadka ama hay'adaha caalamka ayagoo Nairobi joogan ay soo dalbanayaan single treasury account-ka ama lacagta account-ka dowladda ay ku dhacaysa kadib anaga receipt-kii ay noo soo dirayaan sidaa darteed aan markaa shahaadada u siinaynaa nidaam aad u ballaartay oo runtii aaminitaanka adkeeya Jubaland laga hagaajiyay waana waxyaalaha siyaasadda madaxweynaha dowladda Jubaland oo maxaa dhahay wax oo guulo weyn ka gaaray.